ChunkySupplier.com.
Meneja chita baka shiba Wendos no sis nando sindo lobo siye Wendos no sis nando sindo lobo siye Nasis to ma fist, nasis to ma snitch Nasis to ma fist, nasis to ma snitch kwenye kas, no ma kuzi songe Panya kas, kwenye kas, no ma kuzi songe Washa sema sana na imba nongea Michano maesabu na imba kwa sababu Mina kila sababu za kufanikiwa sejari Nafina majuku na shukuru mungu Kwa kunipa funku Maji wangu mungu Wala so mzungu Nimepewa funku Wao wanakunja nikifanikiwa Wao wanakunja sipofanikiwa Wao wanavimba mimi msanii Soma na muziki na zitaka pesa Nilijaze pocha lijai Sitake shilingi naishi mdola Naishi mdufia Yepo machiski ba washa tangoria Wakisa kalu mula nijarie Baba niyo be, mama niyo be Masha ya kisela, masha kumbolela Nani abutuwe, nibutuwe mimi Ubutuwe wewe, mimi unijue Kivipi siku yue, mimi nakujua Ata kama unijui, mimi nakujua Ata kama unijui, yepo najua Nasema sisumbue, mimi najua Devo najua, nasema sisto mbui Sometime nakemea Sometime nakemea Nakukemea kwa luga Shika laba tako shika Tugu mchafu toka, kwenye na kabisa Wambie baba yako, umeshi na kuzishona Endi na laba zake kwa funde ataona Masku mbizu atagibaya Netoto aboko kwa chacha Broken Dwe saumu kipenze maidi ya jeweke mekuzimeke ya mwenye Unajua Dwe saumu kipenze maidi ya mwenye mekuzimeke ya jeweke unajua Nakupenda sana ajapo nasikuwa Nikichelewa tuma meseji mamtu unanuna Nakupenda sana mwenye wewe unajua Nikichelewa tuma teksi wenye unanuna Kipenzi changu one time niko lodi na post kisela Nitafute yonu yote uvae vijora Uvae na vimimi ushike na pochi Uwalingishie kama wao mwaka uni wetu Washa sema za mwzao sasa hizo mzetu Ninakanaga baka kwao jeweze mesejari Manano ya ukea wana ya mzeleya Washa sema sana na imbana uke Michano maesabu na imba kwa sababu Mina kila sababu Sa kufanikiwa jewezi mesejari Maneno ya umbeya Mana yo nongereya Washa sema sana na imba na ukeya Michano maesabu na chanda kwa sababu Mina kila sababu Za kufanikiwa jewezi mesejari Maneno ya umbeya Wana yo nongereya Washa sema sana na imba na ungeya Na shkulu mungu Kwa kunipa fungu Paji wangu mungu Wala so mzungu Nimepewa fungu Wao wanakuja nikifanikiwa Wao wanavimba mimi msanii Soma na muziki nazisaka pesa Nilijaze pocha lijai Sitake shilingi naishi mdola Naishi mlupia Yapo machizi bao washa tangulia Wakisakado Wakisakado Udingi muza madawa Wakisakado Wakisakado Wakisakado, 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 mpaka mende akisakado, 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 na manucho wakisakado, mwidini na balie, tozi na manucho wametangulia, wakisakado, mula nejalie, nimipati yege, wao wametangulia, zambu yango ipapatia, na shukulu mungu, kwa kunipa kipaji, fanyi wangu mungu, na miso mzugaji, na shukulu mungu, kwa kunipa kipaji, fanyi wangu mungu, na miso mzugaji, na shukulu mungu. Wewe ni kichaka wewe. Wache waseme, wache woke. Wache waseme wasijali saumu my dear. Wache waseme, wache woke. Wache waseme wache bade cholo guai cheza tromba sa tromba sa tromba sa na na luka. Wache bade cholo guai cheza tromba sa tromba sa tromba sa na na luka. hali na kishlani
Lukan
Chese Izo, izo, izo Gwendapo
Dikiwe
Jaka Koshenzi
Kajui
Nivoisi